Kia, kwa nini kesho? Kwa nini? Jo. Kwa nini kesho? Jo. Boy walk on a jifanya player, yeah, huh? Na jui bro mini Ben 10 sure. Spider monkey bonga kwa webs, yeah. Mosquito bonga kwa net. Yeah my dog, yeah ni pet. Rex, yeah my dog, yeah ni pet. Rex. Boy walk on a jifanya player, na jui bro mini Ben 10 uh-huh. Spider monkey bonga kwa webs, mosquito bonga kwa net. Yeah my dog, yeah ni pet. Rex, yeah my dog, yeah ni pet. Rex, yeah my dog, yeah ni pet. Yeah my Rex, yeah ni sulai, excess, I do shit my own way. Express, life ya trapper, kia, ina expense. Tunasukumia makali, kama pack designer. Tunapanda, panda, ka designer. Matoke baba napenda masiti, yani mamoli kilaina. Finda na wish kwa rich na plug wake andunga designer.
Here pet ya ni pussy cat. Ali jump kwa maumbo kali. Madogs wali mfanya kazi. Offline saya patikani. Izo data uskina zipolish. Na kazi yangu nimepaka rangi. Anadai kubonga kwa phone. Yani op nili mwacha hangi. Here Fred when he home alone at 3 AM na ring telephone.
Who's this?
It's all on the telephone. This a scary movie now. This a scary song. This machine got 3 speed. I'm here, there and gone.
Boy walk on a jifanya player, yeah, huh? Na jui bro mini Ben 10 sure. Spider monkey bonga kwa webs, yeah. Mosquito bonga kwa net. Yeah my dog, yeah ni pet. Rex, yeah my dog, yeah ni pet. Rex. Boy walk on a jifanya player, na jui bro mini Ben 10 uh-huh. Spider monkey bonga kwa webs, mosquito bonga kwa net. Yeah my dog, yeah ni pet. Rex, yeah my dog, yeah ni pet. Rex.
Joe Skia.